birds are rocking, won't let it rock down the street. Say, mama, did you let it beat? I sing, whoa, 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 yeah. Say, mama, don't you think that way? I got a notion what you're gonna say. Well, I sing a whoa, 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 whoa,